Ileta abagore ijana zigenga na nyo isaka yegera nkukore mama dutarame ngo injaga gisaba nkunda ayo matayo jibasumbura inyango we nkunda ukuso inyanzo we 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 iyo ndori yiyenza ubwo dirijegeza usangaho wire nyuma iboyi wakwihebera kumvira romereza urukundo arakomeretsa kumvira romereza urukundo arakomeretsa uri maso y'inyana zankoresha ibara erega nakoze ibaba ereta abagore ijana zikwenga na nyo isaka ibera nkukore mama itarame nkore injaga isaba nkunda ayo matayo jibasumbura inyango we nkunda ukuso inyanzo we jibasumbura inyango we nkunda ukuso inyanzo we jibasumbura inyango we nkunda ukuso inyanzo we jibasumbura inyango we nkunda ukuso inyanzo we
nyigera ku kariba nabonye uwanyoye amata yaradiboye umubiri amasari nka y'inyana sinahaga kumureba yari mwiza bibarwa uyu yandenze iziminga yakwibagiza kudimba yanyigisha no gukinga mama wabyaye ni mwiza uyu muti ntago tata gikundi ntago ari cyiza umwana mushire mama yego we umwana mushire mama yego we umwana mushire mama
jibasumbura inyango we nkunda ukuso inyanzo we 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 jibasumbura inyango we nkunda ukuso inyanzo we.